King Freddy, dedication to all mothers. Fanaka Records.
Asante mama yangu, wakunipa maisha. Asante mama yangu, wakunipa maisha. Mimi na shukuru mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani.
Nipokuwa tumboni mama uliteseka sana, kuingia zehanati ili niwe salama. Mimi na shukuru mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani. Nipokuwa tumboni mama uliteseka sana, kuingia zehanati ili niwe salama. Mimi na shukuru mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani.
Asante mama yangu wa kunipa maisha. Asante mama yangu wa kunipa maisha. Mimi na shukuru mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani.
Uliponizaa mama uliumia sana, uligaragaza kwa uchungu mwingi. Unafaa heshima mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani. Uliponinyonyesha hakikisho niko sawa, nioshe nivalishe ili niwe kamili. Siku itafika mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani.
Asante mama yangu wa kunipa maisha. Asante mama yangu wa kunipa maisha. Mimi na shukuru mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani.
Nilipoanza shule mama uling'ang'ana sana, nilipie karo, kitabu na kalamu. Acha tupambane mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani, yeah.
King Freddy.
Asante mama yangu wa kunipa maisha. Asante mama yangu wa kunipa maisha. Mimi na shukuru mama yangu duniani. Mimi na shukuru mama yangu duniani.